Today, from Nairobi, Kenya, you'll join a massive audience, including the President and First Lady of the nation, which assembled to receive a life-changing touch from God through the ministry of Pastor Benny Hinn. Now, let's join this service as Pastor Benny begins a message you must hear on the reliability of the Bible.
And to Jesus be the glory.
Na kwa Yesu iwe utukufu.
And God's people said a mighty amen.
Na watu wa Mungu waseme amen ya nguvu.
Thank you for having me in your country.
Asante kwa kuwa nami katika nchi yenu.
And thank you, Mr. President.
Asante sana mheshimiwa rais. Na mke wako, mama wa taifa. Nashukuru Bwana sana.
Now let's lift our hands and thank him.
Tuinue mikono yetu na tumshukuru.
Wonderful Lord.
Baba mwema.
You are our God.
Wewe ni Mungu wetu.
The God of Abraham.
Mungu wa Ibrahimu.
Isaac.
Isaka.
And Jacob.
Na Yakobo.
And so we come to you today.
Sasa tuaja kwako leo.
In the name of Jesus, your son.
Katika jina la Yesu mwanao.
Thank you, Lord.
Asante Bwana.
For your son.
Kwa mwanao.
We come in his name.
Tuaja kwa jina lake.
The name above every other name.
Jina lililo juu ya majina yote.
Jesus.
Yesu.
Jesus.
Yes.
Jesus.
Yes.
And we welcome you, blessed Holy Spirit.
Tukualika barikiwa Roho Mtakatifu.
Touch our hearts today.
Guza mioyo yetu leo.
You are the one who makes Jesus real.
Wewe ndiye wafanya Yesu kuwa halisi.
We welcome you.
Tunakukaribisha.
Holy Spirit.
Tukualika Roho Mtakatifu.
Thou art welcome. In this place. We all know why we're here. We're not here to hear a preacher or any man. We are here to hear the sweetest voice, the voice of the Lord. We've come to meet with Him, our Redeemer, our Savior. The greatest privilege we have, the greatest privilege is to know Him. The reason we were born into this world was not that we would know our parents, because sooner or later they will go. Or our brothers, or our sisters, because they too one day will go. Or our friends. Whom do I have in heaven but thee, Lord, said David. Whom do I have but thee? This life is only a passing moment. Why are we here? Why were we born?
Bona tukazaliwa.
That we might meet the Son of God.
Ili tukutane na mwana wa Mungu.
What a tragedy it is.
Hatari iliyoje.
To live this life.
Kuishi maisha haya.
And not meet the Son of God.
Na usipatane na mwana wa Mungu.
Who became flesh.
Aliyefanyika nyama.
And was proven to be the Son of God by his resurrection from the dead.
Na kufuka kwake kutoka kwa wafu ikathibitisha kweli yeye ni mwana wa Mungu.
He sent the Holy Spirit.
Alimtuma Roho Mtakatifu.
The Holy Spirit.
Roho Mtakatifu.
God Almighty,
Mungu mkuu,
to dwell within us,
kukaa ndani yetu,
our comforter,
mfariji wetu,
our friend,
rafiki yetu,
God Almighty,
Mungu mkuu.
Why Why is the Holy Ghost here?
Bona Roho Mtakatifu yuko hapa.
Not that we might know each other.
Sio eti tufahamiane mmoja kwa mwingine.
That we might know the Lord.
Lakini tumjue Bwana.
And walk with him.
Na tutembee naye.
And talk with him.
Na tunene naye.
And hear his lovely voice.
Nasikia sauti yake nyororo.
Lord, we come tonight. We pray first of all that your name would be glorified in this house, in our lives. Your name glorified in Kenya through the life of your choice, Mr. President of Kenya, his wife and government. Bless them, keep them, protect them, and keep heaven open upon Kenya. In Jesus' name. We pray for Africa. Visit this continent with revival. Bless every nation in this continent. Now, Lord, we come on behalf of your people Israel tonight. You are the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of Israel. Oh, Lord, intervene. Oh, Lord, bring peace to your people, your pleasant land. Such pain, such turmoil. But you're the Prince of Peace. You're the one who is peace. Now, Lord God, we pray, intervene in the present situation. Glorify your name. Protect your name. Fulfill your word to Abraham, to Isaac and Jacob. Fulfill your promises spoken through the prophets of Israel, Isaiah and Jeremiah and Ezekiel and all the prophets. Bless your people. For you're the one who keeps your people. To you belongs all the praise and all the glory and honor. And God's people said, Amen. Amen. And Amen. Ladies and gentlemen,
mabibi na mabwana,
tonight I'm going to minister on the power and the authority of the Bible. I want to speak to all of you.
Nataka ninene na nyote.
God's wonderful holy people.
Watu watakatifu wa Mungu.
Here in Kenya and throughout the nations who are watching around the world.
Hapa Kenya na dunia nzima wanapotazama duniani.
We have a treasure.
Tuko na hazina.
The word of God. Can you turn this on for me, please? Lucas, quick. And I want to just speak to you on the importance today
kuhusu umuhimu leo
to know the mind of God Almighty.
Wa kujua mawazo ya Mungu mkuu.
You can stop playing for a minute. There are people today that don't know the Bible.
Kuna watu leo hawafahamu Biblia.
They know portions of the Bible.
Wanajua baadhi ya maandiko kwenye Biblia.
But they don't know the word of God.
Lakini hawajui neno la Mungu.
The church globally.
Kanisa ulimwenguni.
In certain areas.
Katika maeneo tofauti.
Especially among the youth.
Sana sana katika vijana.
Is beginning to question.
Wanaanza kuutia mashaka.
the scriptures.
Maandiko.
You'll hear some say,
utasikia wengine wakisema,
Jesus is one way to heaven.
Yesu ni njia moja ya kwenda mbinguni.
Anyone who says that does not know the scriptures.
Yeyote anayesema hivyo hajui maandiko matakatifu.
For the Bible says he is the only way to heaven.
Maandiko yanasema yeye ndiye njia pekee ya kwenda mbinguni.
He is the way.
Yeye ndiye njia ya pekee.
And the truth.
Na kweli.
And the life.
Na uzima.
Now let me open my heart and talk to all of you as your brother.
Wacha nifungue moyo wangu niseme nanyi kama ndugu yenu.
What proof do we have?
Je, ni thibitisho gani tunayo?
That the Bible is God's word.
Kwamba Biblia ni neno la Mungu.
One thing.
Kitu kimoja.
Fulfilled prophecy.
Ma unabii iliyotimizwa.
I told you last night, I want to say it again.
Niliwaambia usiku uliopita nasema tena.
If you look at any religion on earth,
ukiangalia dini yoyote duniani,
their books contain zero prophecies.
Vitabu vyao havina unabii hata mmoja.
Yet the Bible,
na Biblia,
2,500 prophecies.
Ina unabii 2,500.
In the word of God.
Katika neno la Bwana.
2,000 of those prophecies have been fulfilled in details.
Nabii ilionenwa 2,000 imetimizwa kwa kina.
500 more prophecies will be fulfilled.
Unabii 500 itatimizwa.
When the Lord returns.
Bwana atakaporudi.
And the fulfillment of the millennium.
Na kutimizwa kwa miaka ya millennium.
Think about the chances.
Hebu tafakari nafasi.
That even three can be fulfilled.
Ya tatu kutimizwa.
Yet 2,000 prophecies have been fulfilled already.
Na tayari unabii 2,000 tayari imeshatimizwa.
332 prophecies fulfilled dealing with the first coming of Jesus to earth.
Unabii 300 na zaidi inaongea kuhusu kuja kwa Bwana Yesu Kristo peke yake.
Details of his life.
Mambo ya maisha yake kwa undani.
In Micah 5 verse 2.
Marko 5:2.
We see the details of his birth.
Tunaona undani wa kuzaliwa kwake.
Who is from everlasting?
Nani atokaye umilele?
And thou, O Bethlehem,
na ewe Bethlehemu,
out of thee shall arise the governor,
kutoka kwako kutatokea kiongozi,
who is from everlasting,
gavana atokeaye kwa umilele.
Here we have a clear prophecy about the birth of Jesus in Bethlehem.
Tuna unabii wa kuzaliwa kwa Yesu Bethlehemu kwa undani.
Who is God Almighty,
Mungu mkuu,
according to the prophet Micah,
kulingana na nabii Micah,
Isaiah.
Isaiah
chapter 9
mlango wa 9
verse 6
mstari wa 6.
For unto us a child is born,
maana kwetu mwana amezaliwa.
Unto us a son is given,
kwetu mwana amepewanwa.
And his name,
na jina lake,
shall be called,
ataitwa
Wonderful Counselor,
mshauri wa ajabu,
Mighty God,
Mungu mkuu.
Wait a minute.
Sikia dakika moja.
A child is born.
Mwana amezaliwa.
A son is given.
Mwana amepeanwa.
His name shall be called what?
Jina lake linafaa kuitwa nani?
Wonderful Counselor.
Mshauri wa ajabu.
Mighty God.
Mungu mkuu.
Here we have Isaiah.
Tuna Isaiah hapa.
Declaring.
Akitangaza.
That this son.
Kwamba huyu mwana.
Unto us a son is born.
Kwetu mwana amezaliwa.
Given.
Amepeanwa.
His name is Wonderful Counselor,
jina
Mighty
lake,
God.
Mungu mkuu, Mungu wa ajabu.
I can give you prophecy after prophecy after prophecy.
Naweza wapa memory baada ya unabii,
proving to you that Jesus is the Messiah.
Inaudhibitisha ya kwamba Yesu ndiye Masiya.
According to Old Testament scriptures.
Kulingana na maandiko ya Agano la Kale.
They pierced my hands and my feet.
Wametoboa mikono yangu na miguu yangu.
Psalm 22 written by David.
Zaburi 22 imeandikwa na Daudi.
Who else?
Nani mwingine?
Was crucified.
Nani mwingine alizulubiwa?
Now the reason I'm talking to you.
Sababu nao wananea.
Is I'm going to give you a challenge.
Nitawapa changamoto.
I'm going to give you a challenge.
Nawapa changamoto.
I'm going to give you pastors a challenge.
Nawapa wachungaji changamoto.
I challenge you to read the Bible 3 times a year.
Nawatia changamoto msome Biblia mara tatu kwa mwaka mmoja.
Not once a year.
Sio mara moja, sio kwa mwaka.
3 times a year.
Si mara moja kwa mwaka, bali mara tatu kwa mwaka. Unajua kwa nini?
I'm doing it.
Mimi nafanya hivyo.
I've been doing it for 10 years.
Nimefanya hivyo kwa miaka 10 sasa.
I was telling the archbishop today.
Na nilikuwa naangalia, nilikuwa naongea na
archbishop. I was challenged by Melon Hickey.
Mimi nilikuwa natia changamoto Melon Hickey.
10 years ago, maybe over
nilipewa changamoto na Melon Hickey miaka 10 iliyopita.
She said, "Benny, how many times do you read your Bible?"
Akaniuliza, "Benny, unasoma Biblia yako mara ngapi?"
I said, "Once a year. I read the whole Bible."
Anasoma Biblia
every year, once a year. Oh, she said, "I challenge you."
Akaniambia na kuweka changamoto.
To read it 3 times a year.
Soma mara tatu kwa mwaka.
I did not think I could do it.
Sikudhania naweza.
But I did.
Lakini nilifanya.
And I'm still doing it.
Na bado nafanya.
Because I don't read chapters.
Kwa sababu sisomi kurasa.
I read thoughts.
Naongea nasoma mawazo.
I was telling the archbishop, I said you can read the whole book of Genesis in 5 days.
Unaweza soma kitabu chote cha Mwanzo kwa siku tano.
If you read the thoughts.
Ukisoma mawazo.
Not the chapters.
Sio
I began doing that 10 years ago and I'm still doing it.
Na nimefanya kwa miaka 10 na endelea kufanya.
Here's how I do it.
Even ndivyo nafanya.
I divide the Bible into thoughts.
Na gawanya Biblia kulingana na mawazo.
Example.
Ama mifano.
From Genesis 1 to 11,
okay,
one thought.
Kutoka mwanzo kitabu cha kwanza mlango wa kwanza ni wazo moja.
Amen.
Utukufu wa mwanadamu.
It's one thought.
Ni wazo moja.
Genesis 1 to 11 is one thought.
Kuanzia mwanzo mlango wa kwanza mpaka 11 ni wazo moja. Wazo moja.
Thought number 2.
Wazo la pili.
Abraham.
Ibrahimu.
From Genesis 12.
Kutoka mwanzo 12
to 24.
Hadi 24.
The story of Abraham.
Mambo ya Abraham.
From 24 to 28.
Kutoka 24 mpaka 28.
Isaac.
Isaka.
From 28 to
32.
Jacob.
Jacobo.
From 32 to
37.
The sons of Jacob.
Wana wa Yakobo.
From 37 to the end of the book, Joseph.
Baka, kutoka hapo mpaka mwisho, Yusuf.
When I discovered that,
nilipogundua hivyo,
that's what I began to do.
Hapo ndivyo nilianza kufanya hivyo.
I read my Bible.
Nasoma Biblia yangu.
From Genesis to Revelation.
Kutoka mwanzo mpaka Ufunuo.
Every 4 months.
Kila miezi minne.
It has changed my life.
Imebadilisha maisha yangu yote.
I'm a different Benny Hinn.
Mimi ni Benny Hinn tofauti sana sasa.
From the last time I came to Kenya.
Mimi ni Benny Hinn tofauti mno kutangu wakati
nilipokuja Kenya. Because I made a decision.
Maana nilifanya uamuzi.
I am not going to get to heaven and discover how much I missed on earth.
Sitaingia mbinguni nijikute vile nilivyopoteza hapa duniani.
Did you hear me, preacher? Are you listening to me, pastor?
Unanisikiza wachungaji?
Are you listening to me, choir? Don't get to heaven and find out how much you missed on earth.
Usifike mbinguni ukute jinsi ya namna gani uliyopoteza hapa duniani.
Get to know the Lord through his word today.
Pata kumfahamu Bwana kupitia neno lake leo.
He gave you his word.
Amekupa neno lake.
What are you waiting for?
Unangoja nini?
You can know God today.
Unaweza mfahamu Mungu leo.
Like I told you earlier, you were not born into this world to know your parents.
Hukuzaliwa hapa duniani tu kupitia wazazi wako.
Because one day they'll be gone.
Siku moja wataenda.
Your brothers or your sisters or your friends or your relatives.
Ama watu wa kwenu.
I was born into this world to know one person and one person only. His name is Jesus, the Son of God.
Nilizaliwa hapa duniani nimjue mtu mmoja, mwana wa Mungu.
Because without knowing him, life has no meaning.
Bila yeye maisha haina haja yoyote.
I've told the Lord many times, Lord, I would rather to have not been born than live without knowing you.
Nilimwambia Mungu mara mingi haeri nisingezaliwa kama sijukujui.
Let me ask you all a question.
Acha niwaulize nyote swali.
Is it worth living?
Je, ina faida ya kuishi?
If you get up early in the morning,
ukiamka mapema asubuhi,
and work all day,
ufanya kazi siku nzima,
to make some money so you can pay your bill,
upitengeneze pesa kidogo ya kuweza kulipa madeni yako.
You come home, you're so tired, you can't think straight.
Unafika nyumbani umechoka.
You watch the news,
unaangalia habari,
you get all depressed,
unaamka unavaa.
You look what's happening around you.
Unaangalia kile kinaendelea karibu nawe.
You get discouraged.
Unavunjika moyo.
And the next day you do the same thing.
Kesho yake unafanya vile vile.
And the next day, and the next day, and the next day.
Na mtoto
mbona life passes by.
Maisha yanaendelea tu hivyo.
And you're old.
Na inapita na unazeeka.
And you die.
Na unakufa.
Is that why you're alive?
Hivyo ndivyo maana unavyoishi.
To work hard every day,
kufanya kazi kwa bidii kila siku,
so you can pay your bills,
ili uweze kulipa madeni yako,
and then you leave your money for someone else to take care of and they ruin whatever you built.
Alafu uachie mtu mwingine pesa yako angalie na waharibu kile umejenga.
My dog has a better life than that.
Mungu wangu ana maisha bora kuliko hayo.
I got a dog a few years ago.
Nilikuwa na mbwa miaka iliyopita.
Big great dame.
Jamaa kubwa.
That dog doesn't have to work.
Huyo mbwa hana kazi.
He hasn't one worry in the world.
Hana shughuli hata moja duniani.
As long as I feed that dog,
maadamu tunapomlisha
yule mbwa, and clean that dog,
nimsafishe yule
mbwa, that dog is very happy.
Huyo mbwa amefurahi tu anastarehe.
But look at the way people live.
Lakini angalia vile watu wanavyoishi.
They struggle every day.
Wanang'ang'ana kila siku.
To make money.
Kutengeneza pesa.
And then they die.
Alafu wanakufa.
No.
Uh-uh.
This is not the reason you're here.
Sio hivyo maana ulivyo hapa.
You're here.
Uko hapa.
To meet.
Kukutana.
The Son of God.
Na mwana wa Mungu.
Before you ever make heaven.
Kabla hujafika mbinguni.
Get to know him on earth.
Pata kumjua hapa duniani.
Through his word.
Kupitia neno lake.
In America today,
Marekani leo,
and the Western world,
na mataifa ya kule,
you know what Ingereza, is the number one problem today in the West?
Shida moja ya kwanza kule mataifa ya West.
Mr. President, it is mental illness.
Shida ya magonjwa ya mawazo.
Mental illness is killing our young people.
Ugonjwa wa mawazo inamaliza vijana wetu.
Mental illness is causing such tragedies in many families.
Ugonjwa wa mawazo inafanya maafa nyingi sana katika familia.
The Bible says,
Biblia inasema,
great peace have they that love your law.
Waku ulioje wale wanaompenda e Bwana, wale wanaokupenda e Bwana.
Do you want peace in your life?
Unataka amani katika maisha yako?
Wait with me.
Nisalimie hivi.
Get to know the Bible.
Pata kujua Biblia.
Because the Bible gives you peace.
Maana Biblia inakupa amani.
Great peace.
Amani kuu.
Have they that love your law.
Wanaopenda
and nothing.
Wanaopenda sheria yako.
Nothing.
Hamna kitu.
Nothing.
Hamna kitu.
Will offend them.
Itakayo shinda jambo hilo.
When you neglect the Bible,
unapopuuzulia Biblia,
you're injuring your own soul.
Unaharibu nafsi yako mwenyewe.
You're injuring your own life.
Namaliza maisha yako mwenyewe.
The word of God,
neno la Mungu,
is all we have.
Ndio pekee tunalo.
It's our food.
Ni chakula chetu.
It's our water.
Ni maji yetu.
Let me read what Billy Graham said about the Bible.
Wacha nisome Biblia kidogo.
Let me just read this.
Wacha nisome hii.
It's so important to understand
ni muhimu sana kuelewa
how powerful the Bible really is.
Jinsi Biblia ilivyo na nguvu.
So I just want you to listen now.
Nataka tu nisikize sasa.
To this most remarkable statement by Billy Graham.
Haya maneno yaliyonenwa na Billy Graham.
Millions of people today are searching for a reliable voice of authority.
Watu mamilioni leo wanatafuta sauti yenye mamlaka inayotegemeka.
The word of God is the only real authority we have.
Neno la Mungu pekee ndio mamlaka tulio nayo.
His word sheds light on human nature, world problems, and human sufferings.
Neno lake inaangaza kwa dunia na mashida ya binadamu.
But beyond that, it clearly reveals the way to God.
Lakini baada ya hapo inafunua kwa dhahiri njia ya Mungu.
The message of the Bible is the message of Jesus Christ.
Ujumbe wa Biblia ni ujumbe wa Yesu Kristo.
Who said, "I am the way, the truth, and the life."
Aliyesema mimi ndimi njia, kweli na uzima.
The Bible is the story of salvation.
Biblia ni habari ya wokovu.
The story of our redemption.
Habari ya ukombozi wetu.
The story of life.
Habari ya mwangaza,
of peace,
nuru na amani,
and eternity,
na uzima wa milele.
Our faith is not dependent upon human knowledge,
imani yetu haijajengwa juu ya maarifa ya kibinadamu,
and scientific advance,
na mambo ya kisayansi,
but upon the unmistakable message of the word of God.
Lakini imejengwa juu ya ujumbe mwafaka wa neno la Mungu.
The Bible has a great tradition,
neno la Mungu iko na desturi ya kipekee,
a magnificent heritage,
urithi wa kipekee.
It contains 66 books
iko na vitabu 66
written over a period of several hundred years
ambaye imenakiliwa kwa miaka zaidi ya 700
by many different men
na watu tofauti
tofauti. Yet the message of the Bible,
ila ujumbe wa Biblia,
is divinely inspired by the Holy Spirit,
imetiwa nguvu na uweza na mamlaka na Roho Mtakatifu.
The Bible is old,
Biblia ni ya zamani.
Yet it is ever new,
Biblia ni nzee ila ni mpya kila siku.
It is the most modern book in the world today,
ni kitabu kipya zaidi ya vitabu vyote katika dunia leo.
There is a false notion that a book as ancient as the Bible cannot speak to modern needs.
Ni uongo kusema ya kwamba kitabu kizee kama Biblia haiwezi nenea mahitaji ya kisasa.
People somehow think that in an age of scientific achievement, when knowledge has increased more in the past 25 years than in all preceding centuries put together,
watu wanaweza dhania kwamba wameendelea sana katika maarifa na ujuzi wa kisayansi na wanaweza puuzilia maneno ya Mungu.
This ancient book is out of date.
Hiki kitabu imepitwa na wakati.
But to all who read and love the Bible, it is relevant for our generation.
Lakini kwa wote wanaosoma Biblia inatunenea kila wakati kila msimu katika maisha yetu na
vizazi vyetu. It is in the Holy Scriptures that we find the answers to life's ultimate questions.
Katika neno la Mungu ndipo tunapata majibu ya maswali yote ya maisha.
Where did I come from?
Nimetokea wapi?
Why am I here?
Kwa nini niko hapa?
Where am I going?
Naenda wapi?
What is the purpose of my existence?
Kusudi la maisha yangu ni nini?
One of the greatest needs in the church today is to come back to the scriptures.
Mahitaji kuu zaidi katika kanisa ni kurudi kwenye maandiko.
As the basis of authority.
Iwe ni msingi ya mamlaka
yetu. And to study them prayerfully.
Na tuzingatie na tuangalie.
In dependence on the Holy Spirit.
Kwa kuomba na kuongozwa na Roho Mtakatifu.
When we read God's word, we fill our hearts with his word and God is speaking to us.
Tunaposema neno la Mungu, Mungu anajaa mioyo yetu na Mungu anatunenea.
William Lyon Phelps, called the most beloved professor in America.
William Lyon Phelps, mmoja wa wasomi wakuu kule Marekani.
One time president of Yale University.
Wakati mmoja alikuwa rais wa Yale University.
Said these words.
Akasema maneno haya.
I thoroughly believe in a university education for both men and women.
Naamini sana kabisa elimu ya university ama chuo kikuu kwa wake na waume.
But I believe a knowledge of the Bible without a college course is more valuable than a college course without the Bible.
Naamini zaidi ya kwamba kuelewa neno la Mungu bila chuo elimu ya chuo kikuu ni bora kuliko kuwa na elimu ya chuo kikuu bila neno la Mungu.
This is the man who was president of Yale University.
Huyu ni mtu alikuwa rais wa Yale University.
He said,
alisema,
I thoroughly believe in a university education for men and women. But I believe a knowledge of the Bible without a college course is more valuable than a college course without the Bible. One of the greatest tragedies, writes Billy Graham today, although the Bible is an available open book, it is closed to millions. Either because they leave it unread, or because they read it without applying its teachings to themselves. No greater tragedy can befall a person or a nation than that of paying lip service to a Bible left unread or to a way of life not followed.
Hakuna jambo libaya zaidi kuliko kutenda na kunena mambo ya Biblia kwa kinywa bila kutenda na kuacha bila kusoma na bila kuishi maneno ya Biblia.
But here's the sad thing he writes.
Lakini kuna jambo la huzuni zaidi anaandika hapa.
He said the Bible,
anasema Biblia,
the greatest document available for the human race,
nakala kuu zaidi inayopatikana kwa binadamu,
needs to be opened, read and believed.
Inafaa kufunguliwa, kusomwa na kuaminiwa.
Yet a recent survey indicates,
ingawaje masomo ama utafiti wa hivi punde imesema,
that only 12% of the people who say they believe the Bible actually read it every day.
Ya kwamba asilimia 12 peke yake ya watu wanaosoma wanaamini Biblia peke yake ndio wanasoma kila siku.
Only 12% of those who say they believe the Bible read it every day.
Na 12 asilimia 12 peke yake ya watu wanaosema wanasoma Biblia wanaisoma kila siku.
34% read it once a week.
Asilimia 38 wanasoma mara moja kwa wiki.
And 42% read it only once in a great while.
Na asilimia 42 wanasoma mara moja moja.
I challenge you.
Na kutia changamoto.
I came to Kenya to challenge you.
Nimekuja hapa Kenya kuwawekea changamoto.
Stop wasting your life.
Wacha kupoteza maisha yako.
Filling your mind with worldly knowledge.
Kujaza mawazo yako na elimu ya kidunia.
If you really want peace.
Ukitaka kweli amani.
If you really want to know the grace and power of God.
Ukitaka kujua neema na nguvu za Mungu.
If you really want to know the presence of the Holy Spirit.
Ukitaka kujua kweli uwepo wa Roho Mtakatifu.
Fill your mind and your heart with the word of God.
Jaza mawazo yako na moyo wako neno la Mungu.
I promise you,
na kuahidi,
your life will change.
Maisha yako yatabadilika.
Your future will change.
Hatima yako itabadilika.
No more demons harassing your mind.
Hakuna mapepo yatakayotesa mawazo yako
tena. No more devils harassing your
Hakuna
life.
Hakuna mashetani tena yatakayotesa maisha yako.
I'm here to challenge.
Niko hapa kuwawekea changamoto.
The pastors.
Wachungaji.
Read your Bible.
Soma Biblia yako.
Stop reading books.
Wacha kusoma vitabu.
That cannot help you.
Ambaye haiwezi kukusaidia.
Or help God's people.
Usisaidie watu wa Mungu.
Give them the word of life.
Wape neno la uzima.
The word of God.
Neno la Mungu.
And the people said amen.
Na watu wa Mungu.
My life has changed.
Maisha yangu yamebadilika.
I've always read the Bible.
Ninasoma
Biblia. I've always loved the Bible.
Nimesoma Biblia kila wakati.
I even went.
Hata nikaenda.
I got so hungry for the knowledge of the Lord.
Nikapatwa na njaa ya kumjua Mungu.
I didn't say knowledge.
Sikusema maarifa.
I said the knowledge of the Lord.
Nimesema ufahamu wa Mungu.
I signed up as a student of Hebrew University 5 years ago, I wanted to know the Hebrew Bible.
Nataka nijue Biblia ya Kibrania.
And I'm here to tell you,
na niko hapa kuambia,
for 3 years,
kwa miaka tatu,
I had the best professor I could even think about.
Nikakuwa na mkuu wa elimu,
Yemenite teacher,
mwalimu wa kipekee,
Sigal Zohar.
Anaitwa hivyo vile amesema.
She became my friend.
Akawa rafiki yangu.
And she taught me the Hebrew Bible.
Akanifunza Biblia ya Kiebrania.
And she said, Pastor Benny,
akasema mchungaji Benny,
you are my number one student.
Wewe ni mwanafunzi wangu wa kwanza.
I discovered the Bible like I've never seen it before.
Nikagundua Biblia kuliko vile nimewahi jua hapo mbeleni.
Because I said, I am not going to die.
Maana nimesema sitakufa.
Till I know the mind of God the best way I can find.
Nijue mawazo ya Mungu kwa ubora zaidi.
Maybe you'll never get the chance to go like I did online and study Hebrew.
Labda hutaenda vile nilivyoenda kwenye chuo cha Waibrania kwa njia ya mtandao.
But you have enough in the English Bible.
Lakini uko na Biblia yako ya Kizungu na Kimasai na Kiswahili na Kikuyu na yote. Badilisha maisha yako.
The word of God.
Neno la Mungu.
All right, Pastor Dan, let's go.
Mchangaji Dan.
Psalm 1, verse 1, 2, 3, please. Take
a microphone.
And would you men please move over and let him sit on the corner here. Come on, let's go, Pastor Dan. My dear brother Dan. All right.
Okay.
So, Psalm chapter 1,
Zaburi moja,
verse 1, 2, and 3. Let's go, brother.
Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners,
yes, keep
nor
going.
Sitteth in the seat of the scornful.
But his delight is in the law of the Lord.
And in his law doth he meditate
day and night.
And he shall be like a tree planted by Andedabo, by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not
wither, and whatsoever he doeth shall prosper. But his delight, hold it. His delight is in what?
The law of the Lord.
His delight is where?
Come on,
answer me, talk to me. His delight is in the what? Wait, the crowd. I don't want to hear you. His delight is in the. That's the scriptures. That's the word of God that will change your life. Let me just say something very quickly here. What are the chances
nafasi ni ipi
that a library of books,
ya kwamba nakala ya vitabu,
66 books,
library ya vitabu 66,
over a period of 1600 years,
iliyoandikwa kwa miaka 1600,
by 40 authors,
na waandishi 40,
3 languages,
lugha tatu,
3 continents,
kontinenti tatu.
Yet when the Bible came together, it had one message.
Biblia ikakuja pamoja ikawa na ujumbe moja.
Wait, hold.
Ngoja.
If Pastor Robert and I,
Mchungaji Robert na mimi,
who are living in the same time,
ambao tunaishi kipindi kimoja,
decide to write a book on faith,
tukiamua kuandika kitabu
or any subject,
ama kitu kingine,
that book,
hicho kitabu,
will be different.
Itakuwa tofauti.
From me to you. If we say, let's write a book on faith, it won't be the same book.
But
think about 40 authors who did not know each other, who lived in different centuries, who began writing the Bible 1,600 years it took to write the Bible. It's like beginning to write the Bible 500 years before Columbus and finishing it yesterday. You got that. It's like beginning to write a book. 500 years before Columbus. And finishing it just last week. And it's one message. It's one message. Redemption through the Messiah. What are the chances that a question in Genesis is answered in Isaiah? And a question in Isaiah is answered in Amos. And a question in Hosea is mentioned and answered in Joel. It's impossible. The mind of God.
Mawazo ya Mungu.
The word of God.
Neno la Mungu.
A library.
Nakala.
A light to direct you.
A
food to support you.
Ni chakula cha kukulisha.
Comfort to cheer you. Comfort to cheer you.
Oh, ufariji na kukufurahisha.
I want you all to say the Bible. Wait, don't say the Bible is a light to direct me. It is food to support me. It is comfort to cheer me. The Bible, say the Bible will fill my memory. Say the Bible will fill my memory. Rule my heart. Guide my footsteps. Guide my way. Guide my feet. It is the Bible that should fill your memory and rule your heart and guide your feet. If you want your life to change, the Bible is a mine of wealth, the source of health, world of pleasure.
Tomorrow, Pastor Benny Hinn concludes his message on the reliability of the Bible. What you'll hear will change your priorities, your life, and the effectiveness of your Christian walk. Don't miss it. Pastor Benny's recent visit to Nairobi, Kenya, produced phenomenal results. More than 500,000 people attended the services, with countless thousands accepting Jesus as their Savior and hundreds testifying of physical miracles. And it is because of your faithful prayers and consistent financial support that Pastor Benny can take the good news of the gospel of Jesus Christ to Kenya and many other nations around the world. Your gifts to this ministry produce saved souls, healed bodies, and changed lives through miracle services, television, social media, and all available platforms. So don't wait. Visit the Benny Hinn Ministries website at bennyhinn.org/donate to make your most generous gift today. You can also give by texting BHM to 45777 or through PayPal. Thank you, and God richly bless you.